Oh yeah, 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 yeah. Uh-huh.
Yeah.
Pico Fava.
Yeah, Master Bichago. Apa na casa. Yeah. Oh yeah.
Clover Beer Mecca.
Excuse me, dada. If you give me chance today, I never let you go. Kwasa kwasa, baby, trust me. I wanna tell you, my baby, you the one in the million. Sometimes you're killing me slowly. I want to be me now, you always. If you give me hope, I got to touch your daughter. Baby,
question me.
I wanna see you, my best.
Niki kupata unanichoma, roho inaniuma.
Dada mayai,
ninachotaka nikunipenda, sitaki vya lari.
Yeah. Hausaweza, hausaweza yule. Hausaweza, hausaweza yule.
Dada mayai,
anapenda magari, manyumba, mapesa tele.
Dada mayai,
anapenda tajiri, hataki maskini yule.
Dada mayai,
hautaweza, hautaweza yule. Hautaweza, hautaweza yule. Pesa yake ni pesa, kama una kweli unateseka. Kila leo enjoy, tena jua basi enjoy gani. Utaota na kunya champagne, tena pombe bei kali. Sasa wanamuita mayai, hivi basi uni dada gani. Hautaweza, jiazari usianguke kaka. Hautaweza, njia zake za hatari sana. Ana mapenzi na pesa ndo yule. Ya kujali, anajali kilo licho nacho. Hauna gari wana nyumba, hivi basi unapenda ndo nini. Hautaweza, hautaweza.
Nikikupata unanichoma, roho inaniuma.
Dada mayai,
ninachotaka nikunipenda, sitaki vya lari.
Yeah. Hautaweza, hautaweza yule. Hautaweza, hautaweza yule.
Dada mayai,
anapenda magari, manyumba, mapesa tele.
Dada mayai,
anapenda tajiri, hataki maskini yule.
Dada mayai,
hautaweza, hautaweza yule. Hautaweza, hautaweza yule.
Zari la biza, Master Bichago, kuvu mupia.
Yeah.
Miga Father.